Elijah Tucker, Sylvester Ne Abrams.
In my movies, them my life got myself all day. Today, no bad mind, but positivity. Humbleness to myself, a smile to make myself look fresh. Think better, be bigger and biggest. Sweet vibes well equalized. Only times when I'm rolling down Kampala streets uptown, downtown. Hustle mo pola mpola. Mo magazing ang patang ang pola. Nga sikis ang nebafala. Just buka kamute muli na malala.
Kwevera poa toba busa kola bibio. Just poa Cuevera poa, toba busa, cola vivió, Justi poa.
Sylvester ndi byanke sigana na bituduma kulaba wetu de ko kulaba okukuma onotero okuyimbula empologoma okunuma emali yange jenna kola wodala yakuruma katake nkolagana yange ne nabyo mango koba musajja munno sobola kutomera ekyuma oroza kamege njovu kenkana wa edda mwafunanga step zange kati ndipoa sibabusa ekina kulya kamevu kijira mu kususa owakazeke alaba olwobye byesusiza mugende kompolo mua plani za uja kujusa.
Kwevera poa toba busa kola vivyo. Justi poa Kwevera poa toba busa kola vivyo. Justi poa
Nekolela jange, nekolela byange, nekolela zange, tonsumbu wandi byange, ogamba mvubika, atenga byendya byange, ebiyo biganye, ha, ojerega byange, mbaga santama, natalina bya kwambala, bavuluka bitukola kubanga byabasukkako babyagala, ne obusobozi bwote balina, okuva bena zuula ekyo, tebansuza byange, nsekera mu kikonde baagala nsuule balonde, baloza buli omu awalula, tinsawo ya lumonde, simanyi gokka, n'amagezi musonde, tutadde emyaka mingi mu kuyiga ebintu bye tukola.
Blaza, oba sister, dada, oba mama, Kampala omupya, n'omukadde, olulu wayise, owino, Africa, East Africa, Uganda, omurasta ne master, omuyindi oba omuzindi, just to mention a few, naye fenna.
Kwebera poa, toba busa, kola bibyo, justi poa. Cuevera poa, toba busa, cola vivió, Justi poa.